Nimeamua kunja ukimya, nataka niseme nawe. Story ya moyoni ndani, nataka nitete na wewe. Moyo unazungumza nikwambie, ninayo yawaza bora nikufikishie. Namani wewe utanirumia, nimebeba uzito wa dunia. Mwenzako mi nina mapenzi, sinacho na baridi ni chache. Mwenzako na kumeze ya mate, hata moja nafasi unipe, nikuoneshe maana ya mapenzi.
Tamba, tamba,
nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, tamba,
sasa moyo utafurahi.
Tamba, tamba,
nitaringa kuwa na wewe. Likiwa hai baby, don't you get it twisted. My intention is real, my love is true. I love you boo, please say something, cause boy I'm in love with you. Kimekinena juna waza. My hand, I see vi chomi chomi dani. Malere na panda kichwani. Na waza usha kwa wangu mondani. Chela suti tupo kanisani. Sinache na baridi ni chache. Mwanzo kuna kumeze yo mate. Hata moja nafasi unipe, nikuoneshe maana ya mapenzi.
Tamba, tamba, tamba.
Nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, tamba,
tamba. Sasa moyo utafu Rocky,
tamba, tamba,
tamba. Nitaringa kuwa na wewe.
Tamba, tamba.
I see vi chomi chomi dani. Malere na panda kichwani. Na waza usha kwa wangu mundani. Jela suti tupo kanisani. I see vi chomi chomi dani. Malere na panda kichwani. Na waza usha kwa wangu mundani. Jela suti tupo kanisani.